Joel 2:1 Bethani cilonge Siyoni lihlaba umkhosi entabeni yami engcwele mabathuthumele bonke abakhe ezweni ngoba luyeza usuku lukaJehova ngokuba lusondele. Verse 2 Usuku lobumnyama nolwesigayegaye usuku lwamafu nolobumnyama obukhulu njengokusa kwenekwa ezintabeni abantu abaningi abanamandla abangazange babe ngabanjalo kwasendulo nabangasoze babe ngabanjalo emva kwabo kuze kube naseminyakeni ezizukulwane ngezizukulwane. Verse 3 Phambi kwabo kuyadla umlilo nasemva kwabo kushisa ilangabi izwe liphambi kwabo njengensimu yase-Eden nangasemva kwabo kuyihlane lencithakalo akukho okubabalekelayo. Verse 4 Isimo sabo njengesimo samahashi bagijima njengabamahashi. Verse 5 Banqabashiya ngomsindo wezinqola eziqongweni zezintaba njengokuchochoza kwelangabi lomlilo elidla amabibi nanjengabantu abanamandla abahlelelwe ukulwa. Verse 6 Phambi kwabo abantu bathuthumela bonke ubuso buyaphaphatheka. Verse 7 Bagijima njengamaqhawe bakhwela ezingangeni njengamadoda empi bahamba kube yilona lo ngendlela yakhe abaphambanisi izindlela zabo. Verse 8 Abahlohlolozana omunye nomunye bahamba kube yilona lo ngendlela yakhe baziphonza phakathi kwezikhali abakhawuli. Verse 9 Batheleka emzini bagijima ogangeni bakhuphukela ezindlini bangena ngamafastela njengesela. Verse 10 Umhlaba uyazamazama phambi kwabo amazulu athuthumela ilanga nenyanga kuphenduka ubumnyama nezinkanyezi zisusa ukukhanya kwazo. Verse 11 UJehova uzwakalisa izwi lakhe phambi kwempi yakhe ngokuba ibandla lakhe likhulu kakhulu nowenza izwi lakhe unamandla. Yebo, usuku lukaJehova likhulu luyesabeka kakhulu, kubani ongalithwala na? Verse 12 Kepha manje usho Jehova, phendukelani kimi ngenhliziyo yenu yonke nangokuzila ukudla nangokukhala nangokulila. Verse 13 Niklephule inhliziyo yenu, hayi izingubo zenu, niphendukele kuJehova uNkulunkulu wenu ngoba yena unomusa, unobumnene, wephuza ukuthukuthela, unesihle esikhulu, uhawukela nomubi. Verse 14 Kubani owazi uma engayokubuya ahawukele, ashiye isibusiso emva kwakhe, kube ngumnikelo wempuphu nomnikelo wokuphuzwa kuJehova uNkulunkulu wenu na?
Verse 15 Bethani icilonge Siyoni ningcwelisa ukuzila ukudla nibize umhlangano.
Verse 16 Buthana abantu ningcwelise ibandla nixoxe abadala nibuthe ezingane nabancelayo umyeni makaphume ekamerweni lakhe nomakoti emgoqweni wakhe. Verse 17 Abapristi izikhonzi kaJehova mabakhale phakathi kompheme ne-altare bathi hawukela abantu bakho Jehova unganikeli isabelo sakho sibe yinhlamba ukuze abezizwe bababhinqe yini kwabasho phakathi kwabantu bathi uphi uNkulunkulu wabo na? Verse 18 uJehova eseyawukela izwe lakhe wabawulekela abantu bakhe. Verse 19 uJehova waphendula wathi kubantu bakhe bekani ngiyakunithumela amabele newayini namafutha nisuthe ngakho ngabe ngisanenza inhlamba phakathi kwabezizwe.
Verse 20 Ngiyakudethisela kude nani owasenyakatho ngimxoshele ezweni lomleyo nelichithakeleyo ubuso bakhe bube ngaselwandle lwasempumalanga umuva wakhe ube ngaselwandle lwasentshonalanga kukhuphwe ukunuka kwakhe kwenyuke iphunga lakhe elibi ngokuba wenzile izinto ezinkulu.
Verse 21 Ungesabi lizwe jabula uthokoze ngoba uJehova wenzile izinto ezinkulu. Verse 22 Ningesabi izilwane zasendle ngoba amadlelo asehlane ahluma nemithi thela isithelo umkhwayi nomvini kuveza amandla akho. Verse 23 Jabulani bantwana baseSiyoni, nithokoze uJehova uNkulunkulu wenu, ngoba uninika imvula yokuqala ngokulunga, unethisela imvula yokuqala neyamuva njengasekuqaleni. Verse 24. Izibuya ziyakugcwala, amabele nezikhongozelo ziyakuchichima iwayini namafutha. Verse 25. Ngiyakubuyisela kini iminyaka eyadliwa isikhonyane, nezinkumbi, nenkasa, nesibotho, impi yami enkulu engayithuma phakathi kwenu. Verse 26. Ngiyakudla nokudla nisuthe, nidumise igama likaJehova uNkulunkulu wenu, oniphathe ngokumangalisayo, abantu bami bayukujabha kuze kube phakade. Verse 27. Niyakwazi ukuthi ngiphakathi kwa-Israyeli, nokuthi nguJehova uNkulunkulu wenu, akakho omunye, abantu bami abayukujabha kuze kube phakade. Verse 28. Kuyakuthi ngasemuva ngithulule umoya wami phezu kwayo yonke inyama, amadodana enu, amadodakazi enu akuprofetha, abadala benu baphupha amaphupho, izinsizwa zenu zibone imbono. Verse 29. Naphezu kwezinceku nezincekukazi ngalezo zinsuku, ngiyakuthulula umoya wami. Verse 30. Ngiyakuveza izimangaliso ezulwini, nasemhlabeni, igazi nomlilo nezinsika zomusi. Verse 31. Ilanga liyakuphendula ubumnyama, inyanga ibe igazi, lungakafiki usuku olukhulu lwesabekayo lukaJehova. Verse 32. Kuyakuthi bonke ababiza igama likaJehova bakhululwe, ngokuba entabeni yaseSiyoni naseJerusalema kuyakuba ngabasindileyo, njengalokho eshilo uJehova, naphakathi kwabaseleyo kube ngababizwa nguJehova.